fomoɗo e garke on ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kalanko waddanta on gecciri mon hokka on habaru o aissa maddede mon de abdoul mumni foof mo abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi e gaddan en sukaɓe ummatore alal o
nder habaruji ɗiɗi hannani min puɗɗira e nder gallure agada to sukaɓe janggoɓe ɓe gala ɓe jangga fu e woni ɓe gaɗa lumako pamaru ngam huntugo hajuji mabɓe nder yewtere pindinol meɗen min gaddana on tariki suka ummatore gonɗo no waɗa jande kase no golla dow fi boƴƴinol gattol anteniji e ko nanni titta hano wakkati men kanti nanna e fijoji men ko coñinol ɓalli bannira hano no kalirmi ni toon nder huɓere agada sukaɓe janggoɓe ɓe gala ɓe jangga fu e ɓe gaɗa lumako pamaru ngam huntugo hajuji mabɓe nder lewru sumayerde e nda min kettino ko banimen lildomin Moussa mamman ko ɗum firtiɗe ngal fulfulde
damugal lumo gallure agades ya wartaji yimɓe ne heewi sanne ɗum du konnan gay no heddi wakkatiyel seeɗa kalay ko yano ngo endan yetto sukaɓe lekkoliɓe no ɗon no laati sottoɓe kullantereje ɗum fuddu konna ni ɗum wallanɓe no endan ɓe keɓa ceeroye seeɗa kalay kamɓe sukaɓeɓe
l'école la sara gaɗami luma ko aɗa wawi sodude guineji buuɗi keme ɗiɗi connaɗi buuɗi keme
jeemin cuutan de noon connaymi yanne goho mo ñalowma burtoytomi mi sonna emi janga amma seyde mi jippoyke
min tiri tappu connami da kammi nde a soodi paquet an aɗa wawi hedde buuɗi la suuji nayyi ma hemre riba
hassan isufu garofa soɗɗo enda o wi golle ɓe gaɗɗe kamɓe sukaɓɓe wooɗi sanne
wala en warana sodude tiri toppo yettore allah ɗum caadaki gotel fo buuɗi la soodi
gam batte ɓe keɓa ɓe koltina koye mabɓe e ley julɗe garoje ɗe endan eɓe gaɗa golleji ɗi endan fa ɓe keɓa seeɗa
aissaaɗa mi jitoni ko dennoni ko de neɗɗo no hiɗi waɗa photo seni yeeyi to andan studio to photo o andan ko waɗane photo irmo henno fo amma hannden ni bayla heɓake sanne nder majum ɗum ɗu ni dalila téléphone ngaji jamani ɗi andan ni mbiyeteɗi smartphone e whatsapp o endan en kettino ko fanta chamsu waddi ko firta e ɗengal fulfulde
hannde nde ele luuɓe fu téléphone oji jamani mbiteɗe smartphone ɗi andan kañum gonno kewa sanne tawama kono so jomum wala ko hoƴirte photo téléphone on woni ko hoƴirte photo ji muɗum fa gasa ɗum ɗon du no laatani yimɓe waɗɓe cuuɗto photo ji atteɓe endan palal malgal kaɗowal golle mabɓe ya yeeso yoga mabɓe na ko acci gollal ngal feyi heɓuɓe heddi e gollal ngal seeɗa ɓe du hannde nde wala fo ko attatana photo ji ko waɗirte carte nani ko garba duuɓi muɗum capantati no hoƴa photo ji haali dow majjum
allah e gollitirɗe jiyamani gartuɗe ɗi kamɓe portable uji liɓi luumo amin sanne hannden fa neɗɗo heɓa noddede to dewgal ma lamru ɗum hoya studio ji kewɗi jooɗino amma hannden ɗi fuɗɗi
mabɓe
togon du no woodi photo ji jeyaɗe photo ji jamani non enda no waɗe e ley batuji ɗum du kondan photo ji noon laatiɗi no mbawi wattede ba e ley réseau ji aboubacar barage goto e sukaɓe ummatore gollidoɓe ɗin ɗon photo ji
miɗo hooƴa photo ji allah e garki internet e mo hennon fuu no yiɗi photo lobbo mo nildata ko dewle en fuu no hen woɗɗi du iɗi mbooɗi gam photo ji ɗi koƴami wona ko neɗɗo wattata nder album no no hokkete ɗum ni no moƴƴina ɗum nilda dow internet
caggal koƴirɗo photo ji ko tawte e téléphone ji ɗi endan fa ha nder réseau ji du konna no woodi baka muɗum ko wonno wadda e dow faddade gollal cuuɗi to photo ji arande atten ɗo endan galluñi
aysa alal bittiɗo o noon ɗum waɗi batu ñalowma ittanaɗo jandeji luggi ɗiɗɗi toon nder janguirde fotorde huɓere gayago ɗum ɗu ni gam miccitade e professeur abdou mumuni allah hinnumo yafomo janguinoɓe nder janguirde nde du ka en gaɗi sigila oudu ɗum ɗu ni gam sembinɗinde ko watta sukaɓe janggoɓe ɓenɗan kokki sembe jandeji luggi ɗiɗɗi ɗi endan en kettino ko fadel alu waddi firta e ɗengal fulfulde
ñalade ndeɗo waɗa kanani gam batte sukaɓe janggoɓe l'école anda mo wiyete professeur abdou mumuni ɓe jiyadu konnan kulle ɗe o gollitɗen endan yakuba mawɗo suudu to are gollitir resté ces mo gaya
en fait komin goni miɗen tewta woni sukaɓe janggoɓe ɓen keɓa famude moye wiite abdou momini min jiɗana sukaɓe ɓe tinno e jande do anda
chef scientifique
ɓe gaɗi théâtre ko wiyete sketch dow fi on yakuba mawɗo suudu to are gollitir resté CAS mo Gaya.
En notre sketch ou
no wodi der sketch to sukabe lekolibe ben gatti dande yade e janginobe be do fannu andal be e warde der sudu to andal tewtete no hokkude be andal
les expériences
kambe sukabe e kitabe gollangal en nak be beltake sanne ko be kebbe andi golleji professeur Adu Mumuni.
Min taykake yide na fakkata wado harto jande andal don gamin kollama gineji di Abdu Mumini panoji ko hite lantarki
fabriqué
latol baldu konna wadama hakkunde sukabe jangobe jande ande kanyo jangino mudu en kanyo fedde latibe ngattana jande do filla bindi jangobe jande ande be en kan yebo jama ko gotel do bolung yade beto
aisa hande alal tariki suka ummatore o gaddude
bannirawo tariki suka ummatore gaddudo jande mudu hitane arander do jande luga tonder universite Abdu Mumini mo nyamay inne makko Mohamed Boubacar wadi dubi hanne ko o fuddi golle bojjinol imma gattol anteniji e ko nanni titta ga hebude ko hunta hajuji makko sey men kittino
o wadna dubi noga e joyi Mohamed Boubacar chefanon inde makko o mo entedu ko na Mohamed Business Center o hebayna ni e kitagol majji to enda terat le region mo tilaberi o hebi to endan jande won de sanne e do fi mo inol kany gattol antennuji e hollugol no televizioji hebirti e do antennuji enda
c'est une nécessité je fais
min der gurnal an kungel aranengel ardimi woni mi heba ko gollumi der adunaru neddo hana dallinade do saro mudun tan fudu seni betal ka
janne ne enda kany woni ko wodi sembe to makka ko Mohamed on enda hada ni golde wat enda mo heba mo hunta hajeji makko kewdi fu gan terato jonnoto enda mo anda sanne mo gollide kondan sanne
mem
ba ko mi do wada gollal gal mi yeggita nay jande am gollal no wodi wakkati mudun jande do no wodi wakkati mudun lugito
Musa Muhammadu goto e ngara no to makko mo gollal na dum o wi gollal Mohamed gal en no wodi sanne jiile makko
Mohamed Business Center
Mohamed Business Center neddo non paamo dirdo e gollal mu nyandere nanomi nande makko ko noddumomi ko o wari antenne parabole goto o wadiri gollal gal denne mido wawi wiide o neddo non bawdo gollal sanne
vraiment agwani kabgol
elani ko hebba kalori makko kanko Mohamed enda newon ko warti nyame e jande gollal gal enda yaatiri gada sabu Mohamed anda ka sanne le nyamedo
yoni aisha senatan der fijeji tonnol balli
har ko darta fijo tonnol balli hanne eden tawra habaru beldo amina seni biddo leedi niger gado doggu dada do metariji keme didi yama o yahe fijoji jo gado teedi tokyo o wi idudo facebook mako gada ko dun ciotini filla yaadu makko dun tawaye futo dun wi o wawa yahude fijoji di enda safareji diya o yardi enda safareji non di doggobe do metariji keme nayno
yon jati wadi aisa do facebook mako duni fahande o beedi wi ude yaadu makko duni fahande o limo sanne o yetti du fahande fedde leedi niger haa jino filla fijoji doggada da
Oh men kantane o habaruji amen kuska matoor metti kitnaki on kitini men don kiti yettinako habaruji onyo ondola RTL 3 didi majo onjo bata buudi bagot segi tire godi on kiyari